Ngitsile imbongi yase flag Hashtag umjoli anyisa Ngale nkondlo ngizoxwayisa, ngale nkondlo ngizofundisa Ningangibiza uJehova omjolo, ngale nkondlo ngizonisindisa Le nkondlo inesondlo Lo mbongo ushongo nomongo Ngale nkondlo ngizogcwalisa, ngale nkondlo ngizonibhekisa Abanye benu ngizobancumisa, abanye benu ngizobakhalisa Well, this is a touchy subject, uningi lwenu ngizolihlekisa Qiniso ukuthi sonke injabulo siyayifisa, kodwa umjolo uyasinyisa Mina sengikhathele unyisa ngomjolo, I'm now taking back the power Ngoba umjolo usweet and sour Emjolweni kunesikhathi sokuglowa, nesikhathi sokugowa Kunale genge yosisi ethanda izinto, specifically imali nemoto Igenge ethi mina ngifuna indoda engenamali nemoto Well bosisi naye advice, mawufuna indoda enemoto Zitholele yona lapho uphakhe yakho khona Mawufuna indoda esebenzayo, zitholele yona lapho usebenza khona Ngithi anginamona kodwa ngingasho ukuthi igenge eningi yosisi ijolela indlala Umuntu mese gileke egcineni uqala uyakhala Well what do you expect, umjoli uyanyisa ezinganeni Ngisho nabadala, kusukela kudala kokhokho nogogo bethu bekhala ngomjolo ngisho nonozala mina sengikhathele unyiswa ngomjolo I'm now taking back the power ngoba umjolo usweet and sour emjolweni kunesikhathi sokuglowa nesikhathi sokugowa ngithi emjolweni ungabomuva too fast ungampost umuntu engekakuposti because you might never last lastly don't be too easy to trust ngoba ufeel happy ngoba nehappiness can blast bosisi ingozi lento yokuthi makuthungisi babasi ngekapropose ngoba indoda sengaye eDurban noma eJoes ithola ngcono kunawe who knows omuhla phinda mile kahle kunawe futhi abenengqondo futhi babene couple goals usale wena ne makeup yakho ne 22 inch view yakho and your brownish eyebrows mina sengikhathele unyiswa ngomjolo now taking back the power ngoba umjolo usweet and sour emjolweni kunesikhathi sokuglowa nesikhathi sokugowa ngithe ezinye ingane lapha phandle zicakene nempilo zama umsebenzi zama isikolo kodwa wena uhlezi ubhekene nomjolo ngithi wesisu sazokunyisa umjolo mazojahana nonotekisi namadoda amapholo ngithi izokushaya ilife ubuyele back to omahlalela amadoda ahlezi eyinakele izolo ngisho nabo bazokhala o-achuse bathi ngeke mina abafethu angisi ngincamele uyuhlalela ngiyibhemele usikankwami no-cheese ngoba le ngane ibuye neholo ngithi webafu sazokunyisa umjolo mazojahana ne-lakwini nengane ze Skolo, usazongisa umjolo mazojahana nengane ethanda amapiyani igqomi yamazubhebs oduma amahololo ngithi mina sengikhathele unyiswa ngumjolo ngale nkondla mna taking back the power ngoba umjolo usweet and sour emjolweni kunesikhathi sokuglowa nesikhathi sokugowa ngithi life inama levels ezinye ingane lapha phandle zicakene ne-varsity fees big bills wena uhlezi unesama feelings akho busy on Facebook stalk ingane zabantu having chills and chills phela wena uhlezi ulala ngepills ngithi usazongisa umjolo wesisi ngithi usazongisa umjolo webhuti mina sengikhathele unyiswa ngomjolo ngale nkondla mna taking back the power ngoba umjolo usweet and sour emjolweni kunesikhathi sokuglowa nesikhathi sokugowa ngithi le imbongi yase flag